Nifunze mapenzi mwezako nayajua, nataka sema nawe nikufunze penzi mimi nalijua.
Violet.
Nipe nikupe meleze kamtoto ng'ara kwa raha zako ujinenepe, nikushike pendo lisiteleze likagaragara, wabaya macho wasisogele, twende Zanzibari, Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha, nikupe michezo hatari uzidi takata, tuwe ngari ngari Dangote Tanasha. Mimi dakitari, dakitari wa mapenzi, dozi yangu temethali inatibu na kuenzi, yangu tamtamu bila kuchanjia, chachu kwa kudamulia, swafi kwa kuitumia, ni salama kama babu kamu katafunia, ndafu kwa kusungumia, chamurumania kinyama, benzi tuogele ibali salama, selele tuwele leo nisende mnama, selu tule tuli sosomoy nyama nyama za shawarma, selele Komoro, Mombasa, tucheze zumari, ndomboro chakacha, nikupe michezo hatari uzidi takata, tuwe ngari ngari Dangote Tanasha.
Thank you.